he timi.
O kou mau a whuini malo i whao.
O kou kau ki he timi.
O kou kau ki
Kousio ki e tōnati i he lani.
Thank you.